abasawo abatakabanyira okutumbula ebyobulamu eby'omulembe baagala gavumenti erowooze ku ky'okwongera omutindo gw'obujjanjabi ogw'ekirwadde eky'ensimbu. Bano wansi w'ekibiina ki Caring and Living as Neighbors Clan bagamba nti Uganda waliwo eddagala lye bakozesa mu kujjanjaba ensimbu, naye beetaaga gavumenti ereete ekikaayi ekirala kubanga kino tekikyakola bulungi. Abwina aliwo alaga nti abantu 40,000 be bawangala n'ensimbu, nga bangi ku bano baana bato, ng'abasinga bava ne mu maka amankuseere, wabula nga singa bafuna obujjanjabi basobola okusimattuka embeera ey'okuba ng'ensimbu ne balambaala. Esther Kobera akulira ekitongole kino ekya Clan ekifaayo ku nsonga y'abaana n'abantu abawangala n'ensimbu, bino yabirambuludde.
Abantu abasinga abalina buno obulwadde tebafuna bujjanjabi mu budde. Ensonga ezibaleetera obutafuna bujjanjabi mu budde, waliwo ensonga nga oluusi tebasobola kutuuka mu malwaliro, tebamanyi wa wakutuukira, tebamanyi agasobola okubayamba kujjanjaba zino endwadde. Mu malwaliro gaffe aga gavumenti eddagala gye liri erijjanjaba obulwadde bw'ensimbu, naye waliwo ebika ebirala eby'eddagala ebitali iyo ate nga bijjanjaba obulwadde bw'ensimbu. Omanye ensimbu weegenda n'ebeera complicated n'ekika ky'eddagala nakyo kikyuka. Twagala nti n'ebyo n'ezo eddagala bwe zityo gavumenti esobola okukola kuzireeta.